mocha ibile ga hloka kushi u mosegare na ke nagana wena tlo ya Dubai ri bonele fase ke fofe moye ri kele a ri kele Dubai, they want it.